nawantere joyi yamde ne ƴaɓɓori min taji capanɗe tati dande e studio kalango kettinɗon kibaruji moɗo e fulfulde. Min Omar Hammad janganta o dow masinaji. Ayuba Mustapha nani ko e majji. Mbiyen ni hoorejo leydi meɗen Niger Mohamed Bazoum Keng noon jiidal naati caka makko e dental syndicaji ɗum ɗo gam sembinɗinde jooɗa haale. Min gartana on dow majjum ertine kam woni fedde radio ji e télévision ji gonɗi e jonde koyɗe mum ɗo enɗa nder Niger. Kamɓe du hannde subana o gaɗi hawrinde mum en mawde. Min gartana on dow mum yewtere men pindinol yatana en to enɗa cigilaaji fijo biyetego dokin iska filenge nder région Tillabéri. Kori jam hirtiyama yerno kalirnoɗo e nder koye kibaruji meɗen. Kenga noon Bazoum Mohamed hoorejo leydi Niger jiidal naati hakkunde mum e dental syndicaji nder lawol sembinɗinde jooɗa kaale. Wakkatino ni kantonno ngal jiidal ɓe kaali dow kulle kewɗe yaade kulle ɗe gollooɓe ƴamti. Kemu Yahya ardiɗo dental syndicaji gollooɓe Niger nani ko wi bandi min Karimu Hasumi Gourouza dow majju.
Nder majjum no wodi ko hooreje leydi e hoore muɗum wi onno yiɗi wartira duuɓi yehugol antenegol ene duuɓi capanɗe jeego e ɗiɗi. Ɗum ɗo minen kam min ƴama eno ɗum kano woni jonka ko ɗum waɗi ni yahade yeeso min daran dow muɗum. Noon ni fande hoore leydi hooƴide gonɗo aadi hono hooƴugol gollooɓe kano woni oyi ɗon enɗa o wawa wiide nani no ɗum waɗirto to ɗon kay welalimin sabu hunno ko laati laaɓay fe seeɗa kala gadi no ɓe aadori ɓe gaɗan ɗum ni endan ɗum wona ko cubini sigil on moƴƴay. Ko yimɓe andini noon kujje gonɗo ɗon laatiɗe haalanoma dow mum gasinanoma joƴƴinanoma amma firtaki gomnati ITN haala kano heddi. Ɗum saabi min e ITN min mbi sigila momin ji o e haalaji ɗi min nanɗi watta ko min accita murtere golle amin nde min aadi min gaɗa nde enda murtere nde du min gatta naɗa noga e joyyi yaade noga e jeegon ko warta ɗum enda
nanni faware joni ni mbiya hande mawde onon woni ɗo nder ñame kawrital syndicaji kawji ɗi filla mbiyen jandeji hano jangi gollal junngo mbiyen kamɓe ndu gaɗi hawrinde muɗum mawde e wiide jamray e aadiji ɗi gomnanti hooƴi ko yottinayi. Souleyman Yahya Idi Souleyman goto tawaɗo nder ngal denta nani koye Moctar Hammadou Dow majju.
Wonki non pas idée de wiide satisfaction
nder kulle ɗemin ƴami ɗemin keɓai haaju mumen humte no limte gartirol bandiraɓe amin janguinoɓe liigotoɓe ittanoɓe gaɗa eto go ministére waɗuno hitande duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Tawi du nder ɗerolgol min dekkiɗi junngo e gomnati o enden gomnati jaaɓi wartirde ɓe. No woodi kaden fi yoɓude ceede amin gon ɗemin kokkete gaɗa komin ada min kokka lamba gollal ceede ɗe du fa handen gomnati aadake yoɓude ɗe seɗɗa seɗɗa lewru fu harko darata adol golle ɗoɗu ni fa handen gomnati aadake hokkude bandiraɓe amin horiɓe ɓe enden lamba golle. Amma kas ɗo du gomnati waɗana andinore mum wi'ude tewteru waɗoyte caka mabɓe. Hannden nde en daari ni minen janguinoɓe liigotoɓe min gaɗa ujunaji capanɗe jeɗɗi e kodiki
nanni fawara joni mbiya hannde subaka onon ɗo nder ñame ertin fedde radio ji e télévision ji gonɗi e jonde koye mum ɗo nder Niger gaɗi hawrinde muɗum mawde. Ɗum duɓe kaali haalaji kewɗi misali caɗale koɗi cuuɗi habaruji gonno je Ali Idirisa goto ardiɗo nde fedde nani ko wi Mamman Ada dow majju.
Hannden cuuɗi habaruji meɗen no tawra saɗorna harko darata joɓol itte ɗe enda itte goote ɗe campagne ji maruɗi milliardeji e milliardeji gattete joɓe itte goote ɗe enda minen du min gona miɗen gatte min joɓa. Tawi du ɗum hegaki gam mbader leɗɗe takkiɗe leydi Niger ji endan ni no woodi ko yirnan en cuuɗi habaru ɗi endan ni gaddante baadu balla ko cuuɗi leyɗe ɗe endan kokkete dermu gomnatiji leyɗe ɗe endan no gaddano cuuɗi ɗi endan ko ɓuura milliard e kodiki. Tawi du ɗo endan leydi meɗen nde en daari balla ka endan millionji keme ɗiɗi CSC kandu wattete yaha soodowa are ɗe endan wadda hokka ka cuuɗi habaru ɗum ndu de en daari fa warde hannden no woodi cuuɗi habaru ɗi keɓa e balla mum
2020-2019. Nanni Iluka ñawlu ɓowlow daaɗe ko witemen en jetti ɗum fuɗɗa arande heɓede to ɗum nangi nimɓe nder lewru octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e ɗiɗi warde hannde ko ɓurta nimɓe hemre kamɓen woni ko ñawngu nangi le département mo Kanthier région mo Zendere. Yeruno Alkasum Isa kawjiɗo filla habaruji nder loctorore matamen on wiiri o wi e alama kesogol ngu wardi ba ko noon da laabigon koƴama e surde ɗum Abou Serki Sala yewtide makko.
nder himɓe herme e cappanɗe ɗiɗo e ñawgol nangi himɓe nayo kam maayi, sappo e go'o kamɓe janɗiti, sappo no fadda doctorore. Hana halama a onno joni ñawgol halama ko ƴete se kan wangi demmu ndu nder ceeɗu tan ɗum wangata, amma joni bayle gaɗi. Nde joni nder dabbune min tawa demmu ndu hunde noon ko min anda nder nokkuji amin ɗe. Min joɗɗini laabi fuu ko hoƴata teddirka ñawtol wonduɓe ñawgo nder loctoroje ɗen. Loctorore dungu kanhe kance dow ñawtigu maɓɓe hokkugoɓe safareji ko duru jitta ɓiɓɓe ñawgo e ittugo awdiri ñawgo lilda toñña mey ngam ɗum tabbintina.
Mbiyani fa hande no wodi goriraɓe dekiraɓe gere ɓe jiɗa wattude ɗawre caka ɓeyngu mumen. Ɗum saabi ko lokotoroɓe no tokkiti tindinde ɓiɓɓe wuro nafakka tawaɗo nder gattol ɗawre caka ɓeyngu gam cellal sukaɓe e inniraɓe mum. Maina Abdoulaye Bandimin mo o yehi to endan gingimi yewtidoyde raabi kamɓe kuburiya nafakka e andal ko tawa nder mum tongingimi.
Gattol dawre hakkunde ɓeyngu hunde noon ko woɗi, ngam min he hoore am miɗo wawi hokki seeda dow mum. Nde ni mi rimi miɗo watta duuɓi tati yaago nayi hakkunde fadde mi waɗanta suka am mi ñiyo. Iɗum moƴƴi to am ngam dinrugol am no fawtan suka ondo no musinam faa yotto to handi enti denne to saba fon heɓataake bandiraɓe an rewɓe e ekkito noen.
Miɗo watta dawre caka ɓeyngu e ɓeyngu, imi watta duuɓi joyi yaade duuɓi jeego'o. Sukaaɓe an in ɗon nder weltaare, komi waɗata fuu no woodi mana kase imi waɗira ɗum no wooɗiri. Debbo kan e hoore muɗum no fowta, amma wi'e debbo no wambi kasen no woodi reedu, o torroto noon kasen ɓiyi ko torro, ɗum ndu wala no fakka.
En kotanto enden nder région Agadez to ndiyele belɗe mbiyeteɗe jiiji ɗe wakkatiji mum bitti mbi'en alarba ƴaɓɓiɗo noon ko sarus kawjiɗo filla laaɓal mo Agadez yehi wuuloye ɗum. Ɗum dow gam reenude cellal nimɓe nawtortoɓe e mum noon yeru no biyeteɗo Souleymane Oumarou dekotoɗo dow ardiɗo sarus kawjiɗo filla laaɓal mo galluri Agadez on fammini Moussa Mamman keɓɗo lamdade mo.
Neɗɗo guetto goɗɗo ni wari haalinimin wi no jogui are bonniɗe laatiɗe wakkati mumen ƴaɓɓake. Ɗum waɗi komin immi min jeeyi fa toon suudu ndesa makko ɗon endan ɗum ma gadia on. Min tawi arɗen endan min daari wakkati ko ɗe keƴana jaaɗe keƴana kala duuɓina ɗiɗi e sappo e go'o yettade duuɓina ɗiɗi e nogay e ɗiɗi. Sey jokka min adi arɗen endan min jeeyi min kalkoyɗe gandiyele noon jiiji noon e ɗum fooɗa sukaaɓe kañum e himɓe ɓe ngala sembeji. Dima majjum wonana ni kasieji ji ujunaji tati jonno ele sigila amin komin gatto hitande fuu min tukkan suudu warde suudu bitigui warde bitigui nokkutu are godi fuu min daaron ɗum ndu konda are ko laati ñamduna ko yarte noon. Ɗum ndu kondan komin adi fuu min gadda min gatta ɗum ele nokkude sirde amin noon fadde amin ƴewtinade ɗum nde ko yaa halko waɗa
avant d' être incinéré sur le plan régional.
Ngarten ley commune Imanan ley département Filinga région Tillaberi to nokkure non latinde gollal pompetere no waɗe nder mum sanne nder coofol dallol ille nder duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeɗɗi. Yeruno Aliou Modi maire commune on wiiri ko watto wuroji capanɗe tati dow capanɗe joyɗi commune on tawda kamɓe gatta ngal gollal fuudu yaade to sukaaɓe ummatore. Seydi Abdou windi tan yewtidi e makko.
Yimɓe paamani demal pomme de terre fa yotti hunde fu wonɓe gatta sayi demal mum gaɗa leydi Agadez sayi bon kuku pomme de terre on wattete. He miɗo wawi hima handen bon kuku no ba yeeso Agadez demal pomme de terre nanga illa dallol hakkunde bon kuku e leydi Damana fa yottowo kerol Kagna ton Filingue fu pomme de terre on no reme no waɗa kilométre ji nogay to ɗum remete jajirka dow kiloji joyi. Arma mawɗo mumin godi rafi awdiri pomme de terre ko wakkatiji gon minen keɓa jaccere mum gaɗa mum dow min gala to min connata pomme de terre on gaɗa ñamey. Seɗɗa ni min jarata abala doso Filingue sanam ngam komin remata ɗum ɗum ɗuɗani ñamey. Min gala to min desata ɗum dow min gala dabareji gon komin baylata pomme de terre on. No handi minen balloɓe min pondita koye amin ko waɗata golle ɗen waɗa wooɗa.
Noni faware joni koten to endan tesawa nder région Marad to sukaɓe ummatore ɓe duuɓi sappo e jeetati kamɓe gonno awƴo popporoji mbiyeteɗo Adeyde Ita ɓe gala talki awƴugol muɗum. Ɗum saabi ko Maroufi Mahamane secrétaire général au syndicat awƴoɓe ɗi popporoji no watta dande e jomiraɓe majji. Ilia Mumin yewtidi e makko.
gonga Allah no wodi sukaɓe famarɓe ɓe min jaɓata ɓe kokke motoji adaydeyta kile kewɗe deni min gi'i suka no wodi adaydeyta deni minen andi jomun minen kalna jomun min bi'a woɗɗo hokkugo sukaɓe motoji adaydeyta go'o fu suka on wala talkuru dorbaki na assurance ngam duɓi mun huɓay denne handa hokke adaydeyta fa waɗa bononda fiya woɓɓe na nauna hoore mum Allah wi'ana neɗɗo rena hoore
noni mbi'en joyi lewru janvier ƴaɓɓiɗo non woni ko conseiller ɓe joyogo ndesi talkuru dow jippinde maire mo Inguinguémé. Caggal ni mbi'en nde wote waɗano dow conseiller ɓe sappo e joyo ɓen sappo kam e mbi jamray e jippinal o maire joyo ɓen ɗo mbi jamri e mum. Ndenne e lawal ngal ni mbi'en Oumar Malam Aladou o maire no tawa e nokku mum yeru no suudu habaru wiyetendo acti Niger famminiri nin ɓen. Nanni mbiyen leydi Niger no yahan to fijo kollol silmaji ko leyɗe meɗen Afrika toon to wuddu télévision mo Ouagadougou. Ɗum ɗo waɗoytana nogay e joyi lewru février yottade nayi lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e tati nder gallure to en ɗam Burkina Faso. Ɗum saabi ko mbiyen ma Aissa Maki o ɓi leydi Niger gaɗon silma o woni ardinaɗo ngu batu laawal nogay e jeetataɓal ko wiite FESFA ko to en ɗam yeru no ɗum tamintiniri studio kala ngu lamdi. Sai garten e yewtere meɗen pindinal fijo kollol leyɗe duniya inditirango doki iska ɗam filinge latiɗo inditira kena inde puccu arewa latingo ngu wowayi daɗede nder pucci ngo fijo du waɗoyta kena nogay e ɗiɗi lewru janvier yaade mbiyen nogay e jeenayi muɗum. Ɗum do filinge woni ko watte ko lati koromu woni darjinde fina tawaji e ko nandi e mum. Inusa Dambaji goto tawaɗe nder sigiliɓe o fijo nani ko wi Abdoulaye Bagasa Domaji.
Il y a des activités.
No wodi hiroji fina tawa gaɗoyteɗi nder cekantaraji ɗe enda misali jimi bami e ko nandi titta hikka no wodi ɗu kulle kese ɗe mi yiɗi wattude misali coupe ngam piyoɓe comsa ɓe enda comsa oɗu fina tawa cakantarare ndenna. No wodi hiro jaltinol jaltinol jeyaɓe e cakantarare nde enda lohotoɓe ka en du gaɗan fijoji mumen nder batu lawol joyaɓol ngol min gaɗi ƴewtinagol belirka jungo piɗoɓe kure e ko nandi titta hikka min bayliɗu yimɓe garan noon gaɗa man tooji.
Les gens vont venir c'est ce qu'on appelle le kirari.
Ɗume woni ko heyɗi ko ɓeyda e sigila hikka o enda.
Nous envisageons l'organisation d'un forum.
Hikka min gaɗi anniya waɗude batu jooɗa haala caka himɓe sembe haala batu ngu kan woni du fa handen denɗiraku caka leñi min gaɗi anniya waɗude du ni fa handen duru on liɓodira amma iri duru on waɗatego ton eddan bonkuku gol ɓoggol kan ɗum durwirta durogo kam min anniyi waɗude. Leydi imanan du nder mum durogo enɗan waɗete no wodi lumo kollol are dalila batu ngu enɗan misali are gaɗirteɗo jungo ɗum du gam semmin inde golle jungo nder caka tarare nde enɗan gam batu joyaɓugum nder mum ni himɓe keɓay warde ganciriyaki amma hikka min cawodiri he maɓɓe ko watta e ciriyo fawoɗa
harko darta dogginol pucci ɗi enɗan ɗume heɗa waɗe gam batu gu enɗa innira kana dokin iska ɗan filinge pucci gu sirri gu tariki
au niveau des activités.
Dogginol pucci daɗodira batu mum ni pecce tati min gaɗi ɗum no wodi dogginol pucci ɗin dogginol goloɓi e araji rawani min gaɗino dogginol araji ɗi enɗan pucci du pucci leydi meɗen ka en dogginte daɗodira dalila majjum du waddi fa hannen ko batugu enɗan ni no waɗe dow jeɗɗire dow dimma pucci du keɗaɗi gara nata batugu enɗan dow pecce tati pecce ɗiɗi pucci ɗi enɗan fuu gari fedde hawjina du dogginol pucci ɗi enɗan no ɗon no moƴƴina sigila mum ko watta pucci ɗi enɗan binde nata dogginol
sur cette en vue de leur enregistrement pour les différentes compétitions.
Ɗo won to kibaruji meɗen ɗengal fulfulde tili joni wala fuu ko mbawɗen wiide hettiniɓe sana ɓe jaɓɓo gongu Mamman Dantani yamde joyi mintaji lasoyi ɗiɗi e joyi o wadda ko ɗemgal hawsankore kirten to jam hirti.